Isaiah 63 verse 1. Kubani lo vela kwa Idomi enezingubo ezibomvu zakwaBosira lona ohlobile ngezambatho zakhe ehamba ngobukhulu bamandla akhe na? Yimi ngikhuluma ngokulunga nenginamandla okusindisa.
Verse 2. Kungani ukuba izambatho zakho zibomvu nezingubo zakho zinjengezonyathela esikhanweni sewayini na? Verse 3. Isikhamo sewayini ngisinyathele ngingedwa, kwakungekho nami noyedwa kubantu. Ngaba nyathela ngentukuthelo yami, ngaba cibiza ngokufutheka kwami, negazi labo lasaphazeka ezingutsheni zami, ngazinqulisa zonke izambatho zami. Verse 4. Ngoba usuku lokuphiniselwa lwalusenhlizweni yami, unyaka wokuhlenga kwami usufikile. Verse 5. Ngabheka, kepha kwakungekho osizayo, ngamangala, kepha kwakungekho osekelayo, yayisingisindisa ingalo yami, nokufutheka kwami kwangisekela.
Verse 6. Ngase nginyathela abantu ngentukuthelo yami, ngabachoboza ngokufutheka kwami, ngathululela phansi igazi labo.
Verse 7. Ngiyakubonga umusa kaJehova, ngimdumisa uJehova ngakho konke uJehova asenzele kona, nokuhle okuningi phezu kwendlu ka-Israyeli ayisebenzele khona ngobubele bakhe nangobuningi bomusa wakhe. Verse 8. Wathi, nempela bangabantu bami, abantwana bangakhohlisi, waba ngumsindisi wabo. Verse 9. Enhluphekweni zabo zonke wahlupheka naye, ingelosi yobuso bakhe yabasindisa, ngothando lwakhe nangokhawukela kwakhe wabahlenga, wabanqukula, wabathwala zonke izinsuku zakuqala. Verse 10. Kepha bahlubuka, badabukisa umoya wakhe ongcwele, waphenduka isitha sabo, walwa nabo. Verse 11. Abantu bakhe base bekhumbula izinsuku zakuqala ikaMose, bathi, uphi yena owabakhipha elwandle kanye nabelusi bomhlambi wakhe na? Uphi yena owabeka umoya wakhe ongcwele phakathi kwabo? Verse 12. Owenza ukuba ingalo yakhe emangalisayo ihambe ngawesokunene sikaMose, owahlukanisa amanzi phambi kwabo ukuba azenzele igama eliphakade. Verse 13. Owabadabulisa elwandle njengehashe ehlane ukuze bangakhubeki na? Verse 14. Njengezinkomo ezehlela esigodini, umoya kaJehova wabaphumuza, wahola kanjalo abantu bakho ukuba uzenzele igama elimangalisayo. Verse 15. Bheka usezulwini, ubone usendaweni yobukhosi bakho neyodumo lwakho, kuphi ukushisekela kwakho nemisebenzi yakho yamandla na? Ukuvutha kwesihle sakho nobumnene bakho bugodliwe kimi. Verse 16. Ngoba wena ungubaba, ngoba u-Abrahama akasazi, no-Israyeli akasivumi, wena Jehova ungubaba, igama lakho lingumhlengi wethu waphakade. Verse 17. Jehova, usidukiselani ezindleleni zakho, uzenze likhuni inhliziyo zethu zingakwesabi na? Buya ngenxa yezinceku zakho, izizwe zefa lakho. Verse 18. Abantu bakho abangcwele balidla ifa isikhashana nje, izitha zethu zinyathela phansi indlu yakho engcwele. Verse 19. Sinjengalabo ongazange ubuse phezu kwabo, nabangabizwanga ngegama lakho.